Are we young? Asingayeke phefumule kakhulu nje yami, let's get on it. Yeah. Yo, this is it. Iyona le ngoma engizohleba kuyona. Iyona le ngoma esazumbulela obungakholwa. This is me. Nokunye bengushe khetha ukukuloba. Okunye amaruma but kwafika kumina ngakuloba. Nithi ngirepa ngisheshe too much and maybe angiyenzi sense. But igolide ngilidayisile and that was making sense. But the one disturb is the arguments that we hear between the companies. And I was stuck in between them. Bangheza bengabhaleki for so many years. Every time ngibambe ipeni ngichoose ipiyo instead. Laba bebeseduze nami they couldn't see. Ngoba ngi-social friend empini ngihlale ngiphemba ama-plan. But baba ngiyabonga ngethalente lezakwe nempandla. Ubana beshela ngizobhukwa after iminyaka emkhanga. But I'm here ngibaquza hefu umzansi uyanganya. Kruja ngapha nangapha emakasi mangidwadla baba. More than anything mboga i-media nama-promoters. Habe bengibhuka bengiphusha because of my persona. Whether drunk or sober some skill I never was cloner. Nobody made me ngaphandle kwakho Jehovah. Hallelujah.
Hey, tandubangakini nonke.
Ngakhetha ukubamba umoya for a breath of fresh air. Ukuphumelela kwakhe kwaba isitembu sacindezela. Iflag lasekhasi liphakeme umzansi siyawungena. And yeah, kwafika lesikhathi sokuthi ngirelease. Ngaba nenkinga eyiningi that I had to deal with. I tried them and I were brothers after all that I did. Bekunakekela amajimbosi for a year in my crib. But akekho wasimisela I accept my little brother. But my little brother grew and chose to kill my feelings rather. Ay, I guess it tear me apart. Ngoba noma ngibhala le ngoma Matthias fell in my palms, ayy. But I give thanks to my wife. Nezinja zama bomzulu, yeah, my little brother mzwa. Ngabe ngaliphosa ithawulo, kube nani ngichitha nani. Nakufaka imorali, ngabhiliva nethemba libulali. Ngibonga nabazali bami, abanginakekele kunzima. Mhlawumbe zama ukumgedula, ngasithola ngivika izinja. Bathi intolo qina, mzimba khwifa konke siyaqiba. Asithandaze uSomandla, ke sibonge ukuthi saphila. Hallelujah. Let's go on. This is Yahtzee IBN. My heart and mind meets with a pen. Dreams come to an end, ideas come to a plan. Satagana no siya soya wa ifila seneme. Now he's part of the fan. Awusoze wa isona ngethembe. When I heard music holding ngezwa qaqaba inhliziyo. How I was bigger but ngazehlisa. Nazinsizwa zangizwa bakhiqiza four songs in one day ngalubamitha. How I was ready for hours invading. Ngangifili zohitha. Ey, crew man believed in a young G. But angisoze ngakhohlwa uDr Sithole nebhududira. Namuhla idasi phansi ngoba beningithintisa. Never ngikhohlwa uMC Chatha nebig Naza yangikhulisa. Touch, no sizwe dlomo, inhliziyo iyalizwa. Sebhishe gafu, yolifuku lililokishi. Yeah, happy yen, la familia yayisela. Sekufika amagovu nemkhangala ifihle msila. Half your fear, mani ngakamazi no-MPK. Ngavele ngahlanya strain, mhlakumuzwe phabazi ipeni. But this time, next day, kuyobe ngibajwaza wena. Wayisusuzo imena, wadisha nathi sikhona sokubeka. Wemzulu, ngiyaze mpangeni flag iseliphakeme. You a friend, you a brother, maungena ngekhe ngengrest the little bro. Sirizoro, my blood brother from birth. La matalenta bhenge wena ngiyazi uzowaseka sasibizi. Izinje suka nazo mbriyo. Ngiyazi ngizima usibane bengekhe besinabo mbriyo. But we building an empire so let's move on. Shovele phambili okunye sobuya sibone. Hey, inkosi zisilonde till we get box. Sidizele phezulu siye ku-grey bus. Jehova ubusisele no S-Y's. Ngaphandle kwakho ngaba sina next bruh. Long give the ideas may they never be your rivals. Pacus like Jesus Zola wrote the Bible. What about you here now? It's in a glory and sin. Me nang push it up here until I D-R-E. I'm out.
Hey, tando pa magini nonke. Tando kaga misu pa magini nonke. Baby, tando so yeno yanki. So man tangi kuniga gonke. Tando pa wala mingi kuniga lonke. Tando no mo lang kusela. Na musa wako kusi siso kaga misu zanda zetu. Gama tolo sigo kota mele. Lezi ndibe sigo tumise. Galo musonga.